mukazi muwejjere kolerera abaana bange kolerera abantu bange siriyatabwa ku muntu naatambulira mu binyonyo bwe ndaba n'ekigamu byonjogerera bingi simanyi kye naakola waliwo n'onvuma ngongaya lwakuba nsirika kubanga mmanyi tezirokola
Yeah.